deadhousenambio.com.
It's Full Moon Studios.
It's getting me the fabulous. Oh yeah, and your boy, she the boy. I'm telling you what I want to. Nizi wa kila uku konga. Pakichifu kia mupeza. Wasa tabwa waga iti mayoko. Wagazi wa manje muma konda tumakwacha. Ni mabela tuwa kanapuba mbili. Ufuna chaino lumili kupili. Don't cry, don't worry. Baby, I'll be on your side. But you wanna mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby, mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby,
unikunde mweni lili. Noti kufuna makwacha. Noti dere ukauka kudenda ula makwacha. Kalaifi kama chinja mori wa chize. Noti madando kukamba imwe everyday. Mungu sama chendo kwa manso sama sinta. Muzaka titasa mutiseka tika pita. Kukonda muntu siku tini ndalama. Bambini wazakwe na wazafuna kukunama. Kuononga life yako iwe wajama. Anyama ta asuka na tikanyani. Dalama ye mufuna imwe zaku paesani. Chenifuna unikonde mweni lili. Usi wapachalo wachitika ni wambili. Yeah, hey, I'm a boy, still a boy.
Ziwa usa kila uku konga. Pakichifu kia mupeza. Wasa tabwa waga iti mayoko. Wagazi wa manje muma konda tumakwacha. Ni mabela tuwa kanapuba mbili. Ufuna chaino lumili kupili. Don't cry, don't worry. Baby, I'll be on your side. But you wanna mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby, mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby.
Kalaifi haka kama mbika muse. Mkonde maulili uyo mulete paduze. Zaka ipa wina asala alila. Chifu kwa chandala malelo mwampandu kila. Teki tize nga tufuno kukwatila. Wakazi wa manje ni makwacha wasa kila. Ngati mulibende lama chikondi chimalimba. Msoenza pamozi kuliko solo kutimba. Abutu wakabwela mujita na understand. Doti ole melani kusewa nena mwandi. Poyama mchikondi tinayama na vizungu. Lelo na ipa munga nini hamu dudu.
Ziwa usa kila uku panda. Chifu kia mupeza. Wasa tabwa waga iti mayoko. Wagazi wa manje muma konda tumakwacha. Ni mabela tuwa kanapuba mbili. Ufuna chaino lumili kupili. Don't cry, don't worry. Baby, I'll be on your side. But you wanna mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby, mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby, mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne. Oh baby, mweni lili ne. Unikunde chape mweni lili ne.
I'm a boy, chill a boy. KM, rich girl for life. Life will represent ya. 450 Jinx, Shaggy boy. DJ boys, yeah. I'm a real one of the best.
Denhousenambio.com.